maşallah, maşallah, maşallah. Suri maşallah,
maşallah, maşallah. Arusi maşallah, maşallah, maşallah. Suri maşallah.
Kaka yetu ameoa, mke alomchagua. Dada yetu kaolewa, mume amemridhia. Kaka yetu ameoa, mke alomchagua. Dada yetu kaolewa, mume amemridhia. Mashallah, mashallah. Arusi mashallah, mashallah, mashallah. Idumu mashallah,
mashallah, mashallah. Arusi mashallah, mashallah, mashallah. Mzuri mashallah.
Wamependana kwa dhati, damu zimeshalingana. Wamefanya mikakati, leo wameshaoana. Wamependana kwa dhati, damu zimeshalingana. Wamefanya mikakati, leo wameshaoana. Mashallah, mashallah. Arusi mashallah. Mashallah, mashallah. Idumu mashallah.
Mashallah, mashallah. Arusi mashallah. Mashallah, mashallah. Mzuri mashallah.
Karima, Mola wetu Rahmani. Uwape nyingine ema, wasiwe na mitihani. Kukuomba ya Karima, Mola wetu Rahmani. Uwape nyingine ema, wasiwe na mitihani. Mashallah, mashallah. Arusi, mashallah. Mashallah, mashallah. Idumu, mashallah.
Mashallah, mashallah. Arusi, mashallah. Mashallah, mashallah.